Brother Austin, pick the mic and start preaching whatever the Lord has put forth in your heart. Behold, the people are in the house to hear from the Lord. I'm so thankful to God because of the day that the Lord has given us. It has praised him to let us be together. Let us open our Bibles from the book of Genesis chapter 22, whereby we see the sacrifice that God sacrificed instead of the sacrifice that Abraham planned to sacrifice before God. We'll read from verse 1 through 14, and Brother Nason follow suit.
Verse 1. Ndipo panali zitapita zimenezo, Mulungu adamuyesa Abrahamu nati kwa iye. Abrahamu ndipo anati, ndine pano, ndipo anati, tengatu mwana wako wa mamuna wayekha, Isaki amene ukondana naye. Numuke ku dziko la Moriya, nupereke iye kumeneko sembe yopsereza pa limodzi la mapiri lomwe ndidzakuwuza iwe. 3. Ndipo Abrahamu analawirira mamawa namanga bulu wache, natenga kwa nyamata ache awiri pamodzi naye ndi Isaki mwana wache nawaza nkhuni za nsembe nauka nanga kumalo komwe Mulungu adamuwuza iye. 4. Tsiku la chitatu Abrahamu anatukula maso ache naona malowo patali. Ndipo Abrahamu anati kwa anyamata ake, khalani kuno ndi bulu, ine ndi mwanayu, tinka uko ndipo tikapemphera ndikubweranso kwa inu. 6. Ndipo Abrahamu anatenga nkhuni za sembe yopsereza nasezetsa Isaki mwana wake, natenga moto mdzanja lake ndi mpeni nayenda pamodzi onse awiri. 7. Ndipo Isaki ananena ndi Abrahamu, atate wake, niti atate wanga. Ndipo iye anati, ndine pano mwana wanga. Ndipo anati, taonani moto ndi nkhuni, koma mwana wankhosa wa nsembe yopsereza ali kuti. 8. Ndipo Abrahamu anati, mwana wanga, Mulungu adzifunira yekha mwana wankhosa wa nsembe yopsereza, nayenda pamodzi onse awiri. 9. Ndipo anafika pamalo pomwe Mulungu anamuwuza iye. Ndipo Abrahamu anamanga guwa la nsembe nakoza nkhuni namanga Isaki mwana wake namuyika iye pa guwa la sembe pamwamba pa nkhuni. 10. Ndipo Abrahamu anatambasula dzanja lake natenga mpeni kuti amuphe mwana wake. 11. Koma mthenga wa Yehova anamuyitana iye ndi mawu odzera kumwamba nati, Abrahamu, Abrahamu. Ndipo iye anati, ndine pano. Ndipo mthenga anati, usayike dzanja lako pa mwana, usamchitire iye kanthu, chifukwa tsopano ndidziwa kuti iwe umpomuopa Mulungu, pakuti sunandiganize ine mwana wako wayekha. 13. Ndipo Abrahamu anatukula maso ache nayang'ana, taonani pambuyo pache nkhosa ya mphongo yogwidwa njango yango zache ya njango yango. Ndipo ananka Abrahamu nakatenga nkhosa ya mphongoyo nayipereka nsembe yopsereza mʼmalo mwa mwana wache. Ndipo Abrahamu anatcha dzina lake la malowo Yehova Yairo, monga ati lero lomwe mphiri la Yehova chidzaoneka.
From verse 1 downwards. Verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here am I. And he said, Take now thy son, thine own son Isaac, whom thou lovest, and get into the land of Moriah, and offer him an offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife. And they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, verse 8, and Abraham said, my son, God provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid wood in order and bound Isaac and his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of the heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here am I. And he said, lay not thy hand upon the lad, neither do thy anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a lamb caught in a thicket, and went and took the lamb and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen.
Nambilira tikuona mene Mulungu adagwirira chito yake pamene amamuza Abrahamu kuti atenge mwana wake mmodziyo kuti aperekedwe sembe yopsereza kuphirira mene Mulungu adamuuza kuti apite.
First of all, we have seen how God planned and designed it, that there is a need of an offering and how the offering should be worked out so that it should do whatever the Lord pleases.
Ndipo mutu wophunziro lathu la siku la lero ukhala kuti Mulungu adzifunira yekha mwana wankhosa wa sembe yopsereza.
And the title of the message of today is that God seek for himself a lamb for a burnt offering.
Tikuona kuti Mulungu akumuza Abrahamu kunena kuti anyamuke apite kuphiri limene Mulungu adalikonza. Komanso tikuonanso kunena kuti Mulungu adali atakonzeratu phiri kapena kuti adali atakonzeratu malo amene iyeyo Abrahamu adapite kuti akapereke sembe imene Mulungu amaifuna.
First of all, we see that the Lord prepared a land whereby Abraham will give sacrifice unto the Lord. And we saw the Lord directing Abraham go to the exact place that him, that is God, planned that it is worth it to receive sacrifice from.
Ndipo Mulungu adamuza Abraham nena kuti atenge mwana wake wa iye yekha kuti apite kuphiri apite kumalo amene wawotchedwa Moriya. Ndipo kuli phiri limene iyeyo atakamuuze kumene koko kumene atakapereke mwana amene adamuuze kuti akapereke kumene koko.
And God told Abraham to go to one of the mountains, the mountain of Moriah, where he planned that is where he gave sacrifice unto the Lord. And God directed Abraham, so Abraham followed whatever the instruction that God gave him.
Pameneva, ndi pamene tikuona kunena kuti Mulungu wapereka chitsogozo kwa Abrahamu, ndipo Abrahamu adanyamuka ulendo opita kuphiri limeneli lotchedwa kuti Moriya. Ndipo atafika kumeneko, choyamba chimene chidachitika nachi.
And here we see the direction from the Lord directing Abraham to the Mount Moriah. And Abraham followed the instruction of God and reached the place where Moriah was and he listened to what God planned and said unto him.
Chitu choyamba, atafika kumalo, kuma asata fika kumalo kumene ya mafunaga pelegele sembe, atatenga anyamata wonsa amene adatsagana naye awiri, kuti akhale mbuyo, ndi kumutenga Isake kuti apite kumalo amene anataka pelegele ko sembemo.
The preamble, we saw Abraham lifting his two boys there and they go with the lad yonder to give sacrifice unto the Lord.
Ndipo nkhuni komaso zida zonse zokonzekera sembe, Abraham kupita kumeneko kuphiri limene Mulungu adamuwuza kuti apiteko, adamsezetsa mwana wake Isake kuti anyamule yekha.
And all the things needed for the sacrifice, knife, wood, whatever, he gave the lad to took for him himself, not him. Isaac took for himself the wood and whatever that him is to be sacrificed upon.
Ichi chikutanta kuzolera kuti mene Mulungu Adam pasa chitsogozo Abraham kuti atenge mwana wake ndipo asezetsa nkhuni yekha komaso moto ni mpeni kudzanja lake zimakaonetsera Ambuye wathu Yesu Khristu pamene iye adanyamula mtanda yekha yekha opanda wina amene adakwanisa kuti amulandire ndi kunyamula naye limodzi.
The taking of whatever the wood Isaac for himself, picturizing the cross that Christ Jesus is to call upon, and whatever is in the cup for him to call upon.
Wajage tikamapita ku buku la Yohane chapter 19. Yohane chapter 19, verse 16. Bible likuti.
That's why when we go John chapter 19, verse 16 says.
Yohane 19, verse 16. Bible likuti. Ndipo pamenepo anampereka iye kwa iwo kuti ampachike. Pamenepo anatenga Yesu, 17. Ndipo adaseza ntanda yekha natuluka kunka kumalo otchedwa malo abade amene atchedwa mchiheberi Golgotha. Apati kumuona Ambuye Yesu watengedwa koma wanyamula yekha mtanda kupita nawo kumalo amene amatchedwa kuti bade Golgotha.
So verse 16 and 17 of John 19 says, then delivered he him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away, and he bearing his cross went forth into the place called the place of skull, which is called in the Hebrew Golgotha. Here we saw Christ taking and carrying everything himself to the place Golgotha, that is a skull place.
Ndipo pameneba ndi pamene tikuona sembe ya Mulungu imene Mulungu adakondwera nayo imene amafuna kuti iperekedwe malo mwa sembe imene Abraham amakaipereka kuphiri la Moriya.
Here we see the sacrifice that pleased God instead of the sacrifice that Abraham had to the Mount Moriah.
Chifukwa chimenechi, pali sembe imodzi imene Mulungu adayipanga kumaso Mulungu imene adayikhazika imeneyo ndi Ambuye wathu Yesu Khristu monga sembe imene idanyamula mtanda yokha opanda wina olandirana nayo.
And God set one sacrifice, that is Christ Jesus, who is to carry and pick the cross for himself and fulfill whatever the Lord has purposed unto him.
Ndiye tikabwera ku buku lathu la Genesis limene tikuyang'ana tikamafika mu verse lake la 8 Bible likufotokoza makamaka verse 7 Isake akufusa kuti kodi atate mpeni nkhuni itatenga kodi mwana wankhosa ali kuti apa tikumuona Abraham mu verse 8 ndi pamene akukayankha kuti mwana wanga Mulungu azifunira yekha mwana wankhosa wa sembe yopsereza.
So on verse 7 of Genesis chapter 22, we saw Isaac question his father that we have taken everything, but where is the lamb for the sacrifice? While on verse 8, we saw Abraham responding that God would just seek for himself.
ndipamene pamakaonekera makamaka kuti Mulungu anali kukakhazikitsa chipulumutso cha iye yekha monga mwakufuna kwake.
Here God was establishing the salvation according to his will.
Pamene amafotokoza Abrahamu kumuza Isake kuti Mulungu adzifunira yekha mwana wankhosa.
When Abraham was responding, God would seek for himself the lamb for the sacrifice. He was establishing the salvation that is of himself.
Tikuona tu sembe imene Mulungu adakondwera nayo chifukwa mene Abrahamu amanyamuka afika kumalo otchedwa Moria umene amapereka sembe. Tikuona unena kuti Mulungu adalata konzera tukale sembe imene adampasa Abrahamu kuti ayipereke.
Here we saw that when Abraham was going to that Moria, God has already set forth a lamb that was waiting for Abraham to come, that would be made for the sacrifice.
Pamene pamene tikhoza kuona kunena kuti Mulungu amadziwiratu komanso adadziwiratu mwana wake ambuye wathu Yesu Khristu wokondedwayo chifukwa ndiye khayo amene ali sembe imene iyeyo Mulungu adakondwera nayo imene idaperekedwa kwa anthu ochimwa koma osankhidwa.
Here we see how God knows, for knowing of God preparing, predestinating the lamb that will be worth it to be sacrificed, that is the sacrifice that will please him.
Ndipamene tikamapita mu verse yotsatirayo verse 10 ndipo Abraham Bible kumfotokoza kuti ndipo Abraham atatambasula dzanja lake natenga mpeni kuti amuphe mwana wake. Ndipamene timaona Mulungu akupereka mwana wake mu verse 11 ndi verse 12 kupereka mwana wake ambuye wathu Yesu Khristu kupereka mwana wake is a nkhosa imene idayikidwa mchilango yango imene Mulungu adayidziwiratu.
Here we saw how God, through the angel, forbidding Abraham to kill or slaughter his son, because there is already a lamb that is waiting to be slaughtered instead of Isaac.
Ndipo tikuonanso kunena kuti mene Mulungu adamuonetsa maso Abraham kuti atukule aone maso patsogolo ndipo tikumva kuti Mulungu atamupenyetsa maso amenewo iyeyo adaona mwana wankhosa amene adayikidwa mchango yango ndipo mmalo mwake mulomoti akadaphedwa mwana wake adaphedwa ni mwana wankhosa amene Mulungu adamupatsa oyikidwa mchango yango.
Here we saw again God telling Abraham to look unto the bush where he saw a lamb in the thicket, which means that lamb that was in the thicket died instead of Isaac, who was to be killed by his dear father.
Modelo, ambuye wathu Yesu Khristu ndiye ekhayo nkhosa yokodwa mchango yango imene idaperekedwa monga sembe yachilungamo yopulumutsa anthu ochimwa.
Our Lord Jesus Christ is the lamb in the thicket. That is a pronoun of ours to die on the cross so that our sins should be forgiven and taken away.
Ndifwa ya ichi angakhale Yohane masiku ambuye Yesu adaperekera umboni mu Yohane chapter 1 verse 29 pamene amati mwana wankhosa onani mwana wankhosa amene achosa chimo lache la dziko la pansi.
That's why even John gave a testimony, a witness on this, in John chapter 1, verse 29, whereby he says, he pointed the people to the Christ, whereby he said, look, to behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. There is salvation, and there is one lamb that God has set forth, that is Christ Jesus.
Christ
is the sacrifice that is worth it to save his own people.
Ndichifuwa chake tikamapita ku Yesaya chapter 53, Bible limatifotokozera bwino pa nkhani yokhudzana ndi mmene Ambuye wathu Yesu Khristu adaperekera moyo wake monga nsembe yopsereza.
That's why when we go to Isaiah chapter 53, shows how God delivered Christ Jesus as a sacrifice to tempt those that are his.
Tikamafika pa verse 6 Bible ikuti tonse tasochera ngati nkhosa, tonse tayenda yense mjira ya mwini yekha. Ndipo Yehova anayika pa iye phulupulu ya ife tonse. Apa tikuona kunena kuti anthu ochimwa osankhidwa atachimwa, Mulungu adatenga machimo awo onse osankhidwa awo kuyika pa iye Ambuye wathu Yesu Khristu kuti awanyamule ndi kuti akawayike pa mtanda umene iye adafilapo.
Verse 6, all we like sheep gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Here we saw that Christ did whatever for man to be saved. God set Christ as the only lamb to take away all the sins of the people.
Tikamapita pa verse 7, Isaiah chapter 53, Bible ikuti, iye anasendelezedwa, koma anadzichepetsa yekha, osatsegula pakamwa pake, ngati nkhosa yotsogoleredwa, kukaphedwa, ndi ngati mwana wa nkhosa amene ali duu pamaso posenga, motero sadatsegule pakamwa pake. Apanso tikuona ntchito ya Ambuye wathu Yesu Khristu, imene idachitika kuti iyeyo, ndiye amene adayipereka nsembe, amene adakhala ngati mwana wa nkhosa wotsogoleredwa kukaphedwa. Ndipo monga mmenenso adalili Isaki adatsogoledwa kuti akaphedwe, koma chofukitsa chidwi nkuti Isaki sadaphedwe, idakaphedwa ni nkhosa imene Mulungu adayipereka, imene imene chithunzo cha Ambuye wathu Yesu Khristu.
Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. Here we saw Christ Jesus took everything on himself and died on the cross so that the sins of the people should be taken away, even though Isaac went to the place of sacrifice, like him will be the one to be sacrificed. But God changed it that Isaac is not the one to be sacrificed, but Christ is the pronoun of him.
Motero Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye sembe yokhayo yachilungamo.
Because of this, our Lord Jesus Christ is the only sacrifice of righteousness.
Ndiye khayo amene adanyamula mphulupulu zathu kuti onse amene iye adawasankha kuti awapulumutse adawanyamulira mphulupulu zawo nakayika pa mtanda wa Kalivari.
He is the only one who took all the iniquities of the people so that those that are his to be saved and taken away all the sins that them did before.
Modelo Yesu Khristu ndiye chipulumutso cha anthu ake osankhidwa.
Christ is the savior of his own people.
Ndiye khayo amene aliyenera. Ndipo ndisembe yokhayo imene ndiyoyenera ya Mulungu, imene Mulungu adakondwera nayo.
He is the only one worth and is the only sacrifice that God was pleased with so that the sins of the people should be taken away.
Ndipo palibe munthu, komanso palibe chipembedzo, palibenso aliyense amene akhozopereka nsembe yoposa imene Yesu Khristu adayipereka, imene adapulumutsa anthu ake ku machimo awo.
No sacrifice, no person that can be a substitute, but Christ is the substitute of his own people, so that his own people should be saved from their own sins.
Chifukwa chake tikamapita kwa Hebrews chapter 10, tikuonanso ntchito imene idachitika ndi Ambuye wathu Yesu Khristu monga nsembe imene idaperekedwa yoona komanso yolungama.
That's why when we go in Hebrews chapter 10, we saw Christ as the only sacrifice worthy and trusty that God offered, that Christ did to take away the sins of the people.
Hebrews 10 verse la 4 Bible kuti pakuti sikutheka kuti mwazi wa ngombe za mphongo ndi mbuzi kuchotsera machimo. Mwaichi pa polowa mtsiko lapansi anena sembe sembe ndizopereka simuzifuna koma thupi munandikonzera ine.
Verse 4 and 5 of Hebrews chapter 10 says, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, then he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me.
Apan pamene tikuona kunena kuti zonse zimene zimaperekedwa monga mwachilamulo sizidakwanise kuonse kuchotsera machimo koposa zimene Mulungu adapereka monga mwana wake Ambuye wathu Yesu Khristu amene ali nsembe yokhulupirika imene idachotsa machimo a dziko lapansi.
Here we saw that all things fails to take away the sins, but the blood of Jesus Christ, the only one that taketh away all the sins of his own people.
Wajage, mukapata nusu ya 5 iyo, Bible kuti, sembe ndizopereka simuzifuna, koma thupi munandikonzera ine. Pamene pamaoneka kuti zonse zimene wanthu amazipereka, zonse zimene wanthu amachita, monga mwachilamulo, zimene zonse sizimafunika ni Mulungu. Koma Mulungu mwakufuna kwake, adakonza thupi la mwana wake Ambuye wathu Yesu Khristu, kuti likhale sembe yokhayo ya mphumphu yopsereza yoombola kumachimo anthu ake.
That's why verse 5, there is a certain sentence inside whereby it says, sacrifice and offering thou wouldest not, which means whatever the law purposes, whatever the people did, Christ or God didn't praised with, but his body God prepared so that it should be praised with the sacrifice of the Lord Jesus Christ.
Wajage soti kamapitira kufika verse 7 chapter 10 cha Hebrews Bible kuti pameneko ndinati taonani ndafika pamutu pache pabuku palembedwa zaine kudzachita chifuniro chanu Mulungu. Apaso mpamene tikuona Ambuye wathu Yesu Khristu kudzilengeza kuti yeyo pamutu pabuku ili palembedwa zaiye kuti zaiyeyo zotani kudzachita chifuniro cha Mulungu.
That's why verse 7 says, then said I, lo, I come, in the volume of the book it is written of me to do thy will, O God. Here Christ is testifying or is fulfilling whatever the law was and said boldly that he has come to fulfill the will of God.
Pamene parutu mpamene timaona kulephereka kwa munthu komanso kukanika kwa munthu kuti adzipulumutseka monga nsembe zimene zimaperekedwa mchipangano chakale sizimakwanisa konse kuyeretsa munthu wochimwa kuti ayere komatu ndi sembe imodzi yokha imene Mulungu adayidalira nayipereka kwa anthu ake ochimwa kuti ilandirike pamaso pa Mulungu kuti anthu ochimwawo akhululukidwe machimo awo.
Here we saw how it is unworthy or how a man fails to do whatever that can praise God, and see how God purposes that him is the only one deserve to do the right thing, that is Christ Jesus, and to see how the sovereign, the Lord is, in letting Christ fulfilling whatever was worth it to be fulfilled.
Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye sembe yokhulupirika.
Christ is the true and the righteous sacrifice.
Yeyo ndiye woyenera kupulumutsa anthu ake kumachimo awo.
He deserves to save his own people.
Amene adapereka thupi lake kamodzi kwatha pa mtanda wa Kalivari.
He offered his body as a sacrifice once for all.
Ndipo palibe wina amene adalandirana naye kuti apachikidwe naye limodzi ndipo ndambuye wathu Yesu Khristu yekhaya amene adapitira mtanda kufikira chimaliziro cha nthawi.
He endured the cross and is the only one who endured the cross until the end and fulfilled whatever he was worthy to be fulfilled so that the people should get saved.
Fwajake chitonthozo chathu chili musembe ukaye minambo ya watu Yesu Kristo adaiverega ndipo mene momo ndiye mene muli chitonthozo cha anthu ake osankhidwa.
That's why our comfort is in Christ Jesus and whatever the Lord did on the cross.
Ndipo palibe chitonthozo china chimilambo ya watu Yesu Kristo adachipereka koposa mwana wake Ambuye Yesu basi.
And there is no any other comfort that Christ did or that God expects from a man but what Christ did on the cross.
Ulemu ndi matamando osipite kumpando wake iye amene Mulungu adapereka mwana wake Yesu Kristo kupereka kwa munthu wochimwa ngati ine kuti aomboledwe machimwa wake.
Glory and honor be unto him, that one who gives himself so that our sins should be taken away and should be served.
Ambuye akudaliseni.
God richly bless you.
Amen.
Amen. Leadership, dear Heavenly Father, we thank you this time that you gave us. Thank you for this time that you let us see Christ in the scriptures, seeing how Isaac is the picture of Jesus Christ. For sure, you are the only one who is worthy to be exalted, the one who took all our sins, and the one who died on the cross for our iniquities. We bless you, we exhort you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen.
Amen.